Yeah, Chuja Cobra Mangea, Young Master. Chuja Kaludi lazima tumpokea, takae pingana naye lazima tumkeme. Tujue yake menenjo, tupate yake yake maskenjo. Tuluke yake midundo, ni mwana lakati naye si mwana mitindo.
Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Young Master Melody. Sani pekee naye cheza pati mbili, kichwani mashaili uwanjani na poka malonado. Chuja Kaludi lazima tumpoke, atakaye pingana naye lazima tumkeme. Tujue yake menendo, tupate yake yake maskendo. Tuluke yake midundo, imana lakati naye si mwana mitindo. Naye si mwana mitindo. Mikono juu sema oyo kwa Shujaa, tuungane kwa pamoja mpaka tufukuze njaa. Kideoni uwanjani, yani pote ni bala, tumchangilie mpaka tondowe kala.
Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Young Master Melody. Sani pekee naye cheza pati mbili, kichwani mashaili uwanjani na poka malonado.
Chuja Kaludi lazima tumpoke, atakaye pingana naye lazima tumkeme. Tujue yake menendo, tupate yake yake maskendo. Tuluke yake midundo, imana lakati naye si mwana mitindo.
Taki kupanana, sema ndiyo mwiko kusema hapana. Tanzania nzima wanjani mpana, lengo langu mini fikra pikana. Napofika pale we uwezi kunkana,
Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Young Master Melody.
Sani pekee naye cheza pati mbili, kichwani mashaili uwanjani na poka malonado.
Chuja Kaludi lazima tumpoke, atakaye pingana naye lazima tumkeme. Tujue yake menendo, tupate yake yake maskendo. Tuluke yake midundo, imana lakati naye si mwana mitindo.
Yo, I know that I do, and the dude that I like, Young Master Chuja Cobra Mangea, from far west, K-Town. Sante sana.
Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Chuja Kaludi, Young Master Melody.
Sani pekee naye cheza pati mbili, kichwani mashaili uwanjani na poka malonado.
Chuja Kaludi lazima tumpoke, atakaye pingana naye lazima tumkeme. Tujue yake menendo, tupate yake yake maskendo.
Tuluke yake midundo, ni mwana lakati naye si mwana mitindo.